Jamal.
Gangsta corner.
Big up Air Tatan D.
Shira.
Well done, Bani. Well done.
Make sure. Come where you got a in the Pegaria and in the Pegajira, the Pussy and the Sawaii. Don't want to carry us and the Nagakia. Shira, the Samana and Machubula, Machitola, Pula, Vela, the Levula Pavola. She can go to Kachika Poila, Majorisia, Diagram, Jacob, Buddha, Kacheka, Cheka, Shira, Cheka, or Cheka,
Shira,
Buddha, Kacheka, Cheka,
Shira,
Shira, Cheka, or Cheka. Photogenic pa kupikichwa, kukufichwa, kukufichwa. Bagoshwa vegoda kuchokochwa, neve kumachokochwa. Iaya aya, mawan aya, mawambi, aya mawan aya. Takazi vampira nyezacho, icho ndicho, tenga rako. Tenga buda taka cheka mcheka, shira mcheka ono cheka. Buda taka cheka mcheka, shira mcheka ono cheka. Já imare da zomaji Azini pa kubataji Andi mtika mawandi nende vangaju Vati mbo jube jube Mura undi chira charandi pa chivindi Dawe kuzononga nindi Chira uro ashikandwe mufish pondi Mboma indandi Panguwa ya kata indi no kanda riari Andi no kanda kiare fusia nisa waisia Topa na karira zeta pa kukaratia Andi nenge taka kia Chira kasamana na mashukula Hanga chito nanga kuno tila Vela no lefula pa kufola Chika nyungu duka chika poila Majari ziva diagram iro niroro Tenda buda naka cheka mcheka Shira mcheka ono cheka
Shira
Buda naka cheka mcheka
Shira
Shira mcheka ono cheka
Shira
Tenda buda naka cheka mcheka
Shira
Shira mcheka ono cheka
Shira
Buda naka cheka mcheka
Shira
Shira Shira Tenda buda naka cheka mcheka Shira mcheka ono cheka
Shira
This is what we do. We awesome. We are by using name Phoenix, aka Alter Youth. Gangsta Corner. Yo, Mars.
Mars on the beat.
Jambani, well done.
Chira.
Man of Stallion.
Tekarago.
Your name Aisha.